tunini badai. Situende hivi ni kushoki. Ni kushoki. Tuende hivi ni kushoki. Unadu. Unadu nini badai. Situende hivi ni kushoki. Ni kushoki. Tuende hivi ni kushoki. Na waris utanipata niko jaba utanipata niko bis utanipata niko utanipata niko utanipata niko utanipata niko utanipata nipata whiskey hapo kando ya rive VIP kando ya DJ my lady kajide. Wait a letter Remy, UCD.
Utanipata na OCS, tunakata maji, yes. Leo hatutaki mapi, yes. Na mangeo sumepepa, KPS. Rata joni safi na tutumi GPS.
Utanipata na ma CEO. Tunabonga nyingi do.
Tunabonga madili jo. Nikikupata utahitaji madili do.
Utanipata na warish. Utanipata niko jaba. Utanipata niko bis. Utanipata niko. Utanipata niko. Utanipata niko. Utanipata niko. Utanipata niko jing. Biggie G, nime chill in my area. Leo niko free, siko wera. Ngepa iko juu, new era. Uni mresh kwa dera.
Leo niko jing, nime chill in my area. Na tuko drinks na mavela. Piti dali na chibela. Na wale wameketi basigera.
Amsha bana usikalie kitako. Itapia tulianza kitambo.
Ato kinikalia chapo. Jua leo utapata kichapo.
Utanipata na warish. Utanipata niko jaba. Utanipata niko bis. Utanipata niko. 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 Utanipata niko bis. Unadu nini badai, situende hivi ni kushoki.